Radio Pulpit, 657 AM.
Ke dumedisa ba mamedi ka fela ba Radio Pulpit, lebitso le maatla le phosa la Morena Jesu Kriste, le dumedisa ke Moruti Masingi mo motsheng wa kajeno. Ke rata re lebelela lefoko la Modimo mo Jesaya 53, robala verse 1 to verse 3 fela, yone e balega ka tseleng. Ke mang yo o dumetseng tse re di utlwileng, letsogo la Morena le ne le seno letse mang? Motlhanka wa Morena o ne a tlhoga fa pele ga gagwe jaaka le tlhogela, le jaaka modi mo lefatsheng le le omeletseng. O ne a sena popego le bontle fa re ka mo lebang, a sena ponalo fa re ka mo eletsang. O ne a nyatsega a tlogelwa ke batho, e le monna wa matlhoko, a tlwaetse bolwetse, e le yo ba mo fitlhelang difatlhego, a nyatsega mme ra seke ra mo kaya sepe. Morena a tlhonofatse palo ya lefoko la gae mme a le supetse ka di signs and wonders in the name of Jesus. Motsala rata gang, ke rata re lebelela kganke mo mosong wa kajeno ya gore ke mang yo o dumetseng se re di utlwileng. Who believe, ke setlhogo se ke sebele ka sekgore, who believe our report. Lefoko la mo le le re bontsha mo ka Morena Jesu. In the Old Testament, this is the heart, ya pelu ya evangeli mo Testament in ya khalefa ya baby le fela ba. Now baby le bontsha mo gore this is a prophetic message mo Jesaya aneng a bontsha Morena Jesu. And re hona le question tse pedi tse di botswa moteng mo le mo re badile moteng. Who had believed our report? Ke manga dumetseng se re se bihileng, to whom? Letsogo la Modimo mo e bolela ka letsogo la Modimo e leng the power ya Modimo mo gore le e senogileng, the Lord revealed. To whom is the arm of the Lord revealed? Now lentswe la Modimo le re bontsha mo re araba dipotso tsena tse pedi tsena. Two questions that call for faith. Di batla re dumele seo Modimo a se buang, dipotso tse re di botswang fa. Who will believe because God's word declares it? Modimo dilo tse tsotlhe tse a di etsang, he first declared them before di ba teng. Le re bone kwa tshimologong ga lefatshe le tlhodiwa, God declared, even when he blessed men, he declared dilo tse tsotlhe tse di tlo diragalang. Now who believe in this in spite of the circumstances? Now re feta mo mabakeng mo a thata, ke mangaka ya dumelang. Why people would reject the coming savior? Batho ba bantsi ke ka ntlha ya eng ba ne ba seke ba amogela, ba gana Morena Jesu ona? Lefoko la Modimo le re bontsha bja mophulusi ona. Na bebele re bontsha mo gore it's because of the description, tlhaloso e ba mo tlhalosang ka yona fa bebele mo tlhalosang ka yona. Ba Israele, ba Juda ba ne ba lebeletse somebody, kgosi e apereng dimentlele, e apere disutu, bjanong ba fumana e le gore aowa ke motho a itlhagelang fela ko Bethlehem kwale, o bileng a belego mo lelapeng le go senang selo mo teng. Go ya ka lefoko la Modimo re balang mo teng, mare a tender plant. Bo utlwele botlhoko bo a le soft, a le bonolo. Jesu o ne se ntwa dimela, se ramanganga, e se a tyrant somebody mo ga ka lefoko la Modimo ka seprofeta se re se balang mo sa Morena Jesu. Now description e tlhalosa the miracle of incarnation, motlholo wa gore lefoko le fetoge nama. Ke se se makatsang sena mone, it's a miracle gore Morena Jesu it's that's why e le morena wa metlholo. His entrance into the world, Obala Moluka chapter 2 verse 1 to verse 20, fale e tlhalosa ka yena gore o tsene mo lefatsheng bjana ka motho mongwe le mongwe, growing up in a family, mo chapter 2 mola mo verse 42 verse 52 fale, tenderness, bonolo botho ba gae. Morena Jesu ke se se tlhalosiwang ke lefoko la Modimo. He received the broken hearted. Jesu na amogela batho ba dipelo tse di utlwileng botlhoko, a ba utlwela botlhoko. O ne a tlisitse boutlwelo botlhoko go batho ba ba lelekilweng, the outcast, ba ba neng ba sa amogele. He received the broken heart and the sad and the sinful. Le ba etsa dibu na ba amogela jale bona go hopola re ngaka ha e batle ke ba ba itikanetse ba tla ke ba balwala. The tears revealed his tender heart mola ha ne Lazarus sana le 4 days a tlhokofetse bile a bodile le fokola modimo le re alla Jesu ko teng se se bontsha boutlwelo botlhoko ba gae, the root out of the dry ground fale le fokola modimo le re bontsha bjalo. They had become outcast, but the Jews ne le batho ba leng gore ne ba sena sa bona ka nako tseo ba gateletswe ke Maroma. And lefoko la modimo le re bontsha le re Jesu a belegwa ko Nazareth. He came out of Nazareth mo go senang moprofeta o nkileng a tswalela ko teng. Lefoko la modimo le re he was unlovely, o ne a nyatsega ke batho bo botlhe, batho ba ne ba mo fitlhela difatlhego rao wa man, re nyaka somebody wa maemo a ko godimo. No prophets had come out of the area ya belegetsweng ko teng, but the message ga e fetole molaetsa, ga e fetole the purpose of God ya go tlaga gae mo lefatsheng. Now, evangeli re balang ka yona, the gospel ya Morena Jesu Kriste e batla re amogele ka gore e na le dilo tse tsotlhetse re di tlhokang mo. Jesus returned to Galilee in the power of the Holy Spirit. Gospel ena e rere ne e le ya maatla, the supernatural power, faithful. Ga o na le tumelo, if you depend upon this Jesus today, o dumela melaetsa e buang ke lefoko la Modimo, o ka fumana dilo tse tsotlhetse o di tlhokang mo bophelong. Everything we need e tlisitse ke ena Morena Jesu. In future, in the past and in the future, it's a fumanehan. Mentally, if you want to follow mentally, he's there. Emotionally, my kutwa ha, hotoka material things, this Jesus, financially, hotoka mashele, Jesu can provide you, he's the provider. Dafita are murana kimudiso wakangastokeselu. Spiritually also, let us say, this Jesus can give you le rato la hai, le polo, le healing yo, ten tutu 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 di tokang, uri provide le kose fapa nungana asha, abe atoha, kan kaya kaluene. Kerata rapela luene, mutsale retehang, mudimu kalibito la murana, jiso tusa mumamedi uri mudimuaka, awa muhela skaba ho awa avuheita mudimuaka, horateta fuma neto tutu tutu mudimuaka, utlin le fatso muto mufatsona, horasaka baka la matla kapachisa, horasaka baka la di qualification, but your supernatural power, lentola how lere, Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. Amen.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.